Ea mai Hawaii inui a kea, ea mai loko mai loko mai o ka pō. Puka mai ka moku ka aina, ka lalani aina o nu umea ka pae aina o I kukulu o ka hiki. Hānau o maui, he moku, he aina, nā kama o ka malala walu e noho. Nā kuluwaia o haumea he kāne nā hina nui alana he wahine. Loa a molokai he akua ke kahuna. He pua lena no nu umea. Kūmai ke ali ikalani ka haluku wai ea o tahiti. Loa alana I he keiki ho okama. Nā ke au kana I moi aku, moi a walinu u o hōlani ke kekea kapu no uluhina. Hānau ka ho olave he lō pā. Ki ināku uluhina, mōku ka piko o ke kamaiki, ka ieve o ke keiki I lele I komo I loko o ka apenalu, ka ape ape kai ale ale. Loa a kamalo o ke kama, o molokini ka moku. He ieve ia, he ieve ka mōku. Ku mai a hukini a laa, he ali I mai ka nā mu, mai ka api o kai a mai ka alepo I pū o hale hale kalani. Loa a o ahu, he wohi nā hukini a laa. Nā laa kapu he kāne ia, nā laa mea laa kona he wahine. Ho o kau hua ho I loli ka nu upo ki a lii, ka hei au kapu a nonea, I ka uila I ka pō kapu o makalii. Hānau kauai, he alii, he kama, he pua alii, he huhui alii a Hawaii. Nā ke po o kela kela o nā moku I pāhola ia e kalani. Holo wale nā moku I hōlani ka vevehi kapu a kalana kila. Kūlia I ka moku a kāne kana loa ka I he lau me ki pola pola. Nāna I māhiki wanalia, o wanalia ke kāne o hanala a ka wahine. Hānau ni I hau, he aina, he moku, he aina I kia ai ka mole o ka aina. E kolu la kou keiki I hānau I ka lākahi, o ni I hau, o kā ula, ni hoa, pau mai. Pāka mā kua hine, o ili moku ole mai mā hope. Aloha kā kou e.